Energy.
On the
yo. Alima Pembe. Pembe Pembe. Pembe Pembe. Geng geng geng. Pembe Pembe.
Ah. Ah.
Was that vibe?
Yamani mno tuko pesha. Mna toaga apiera. Wese nukila siku na fosi. Napata era ya kula tu. Bose na baki na tia.
Uruma. Uruma, 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 uruma.
Nabaki na cheza, cheza, mwane tunacheza, cheza, cheza.
Jee. Yo.
Oh my God, I like it.
Jee, jee.
Kalibaza kuposha, kamposha, kaunyesha shere. Karibima kankosa kipimo kamjibu sere. Kaleta zara ukabandika bondika kopa salau. Kacholesha jina kiukweli sikia penda kaka.
Uruma, 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 uruma.
We kundo na cheza, cheza. Mwane tunacheza, we cheza, cheza.
Mjomba tunabati nae.
Umekosa.
Umekula sara kenda jela.
Umekosa.
Kula sara kenda jela.
Umekosa.
Chokora kakatika peku bila viatu.
Yeah.
Chana kaona kiza, wetu kanyamaza.
Uruma, uruma, uruma.